Mpali weno, hili ni bonge la pa pa pa. Ensam, komedia ensam kuliko wote Tanzania. You know Ben.
This is RM Studios.
Dacha.
Hapo rapa tukuoni, au sharudi mbugani. Jana kuna nyani nilimwona nikazani ni wewe. Tumekumisi jamani, isauonekani. Bora hata kiki ya meja ungefanya tu wewe. Oh, you see chaka ramosa. So mina kala queen kora. And the baby better ride for me. And show me that you're mine. Ah, oh, oh. I'm going out California. I'll call a conference kind of yo. And the baby take time to me. And the river flew around. Kaka, homie dimples tonyeshe shemeji buwana. Wanayasema minani uma. Eti blaza wewe unasafiri sana. Marekani mambele. Yani usiku mchana. Napenda sana kukandami sana. Nikonyeshe bamba na chumpa mama. Ila usipige kelele. Tupige
gere gere.
Don't ever baby sorry. Eti vavain baby ni simple. Mama mkwe humropo ropo. Ni mswahili tena mwenye choko choko. And it better tell me that the night. Hey, better baby break it dry. Nimebariki wa dongo. Asubuhi sipiga giki moko. Oh, mama kasema mkali mwanangu watie mimba. Oh, watie mimba. Hey, ni watie. Videmu vinavyo danga. Vicheche ni vitie mimba. Oh, ni vitie mimba. Vyote ni vitie. Asa baby unabidi unakuja usiku bwana. Izo lawama ila itazama. Ni kupige chenga uko kwa nyuma. Ila usipige kelele. Ni usiku mchana. Napenda sana kukandamizana. Nikonyeshe bamba na chumpa mama. Ila usipige kelele.
Studios.